pigo mundani nani amekuzidi maringo kama maji kwenye mtungi
maringo poa
basi ndo maana mapimbi
unawa poa
smart girl smart girl
poa
unawa poa kama maji kwenye mtungi
maringo poa
basi ndo maana mapimbi
unawa poa
smart girl smart girl kweli unawa poa
Nasikia kina fulani wafagili Kuniyona niko nawe hawazimi Na wakata hivyo vyao vili milimi Nikipita mitahani niwe na mimi Na kuzimia uko bomba wachana mimi Kama Babylon Vice baki na mimi Minajua we ni mzuri sikatai Ukijiniacha mimwenzako nitajajai Na kusifia na kimbia wendo malkia Tuende shopping Dubai nitagaramia Najua manya kunyakwa na kunyapia Hilo kwangu siyo fee wendo my dear You are so humble, kila nikikuona kama pambo Tupange mipango, ikiwezekana tuishi ngambo You are so humble, kila nikikuona kama pambo Tupange mipango, ikiwezekana tuishi ngambo
Baby unachotaka na kichwa Na mimi nitakupa vyote, ili usije nisikua Pavyo, ili usije nisikua na mapenzi kama yote Ninataka tufe wote Na mapa kama yote Baby, ninataka tufe wote
Ataka maki wasipo, nitalinda benzi lako Napenda ulivo simpo Ushindani na wenzako Una mashabu yeye nipo Una nadisha pipo Napenda ulivo simpo Ushindani na wenzako Uberi rock Hata wazeme vipi usha ni rock
Baby unachotaka na kichwa Na mini takupa vyo Ili usije nisikua